Yeah.
Yeah.
Oh, oh.
Yama bwana ye ajue kupana na awezi kunyima Uyo ata mika ncha kijana kajua na mana anapenda majina Hila, she's beautiful Uyo, siyo mchoyo Uyo, she's beautiful Uyo, siyo mchoyo
Bitch dance I'm so happy Na furai nime chill na washikaji Simu ikaita he, niduli sexy Kupokea nkasikia njio kwenye gari Mara taxi naingia jina Alawi Sikumaindi nkauliza huyu ni nani Nikaambiwa huyo ndo aliempa mimba Kamnunulia gari na kodi kalipa Nikaona adaniwe hako Nikazi nseme naomba simu yako Nikiwa na wasa labda ntakaba Mara meseji naingia jina Barnaba So Barnaba ndo anafanya ishi mjini la washamba Ndo hu kama mimi kujigamba Kuwa wamepata pini la hudata
Kujikuta kwa shimi
Chahidade ya mawana ye ajue kupana na awezi kunyima Uyo, ata mika ncha kijana kajua na mana anapenda majina Hila, she's beautiful Uyo, siyo mchoyo Uyo, she's beautiful Uyo, siyo mchoyo
Hirem ni mkali ila natabia chafu Alhamdulillah, iskwa ikupige kavu Wapo walo ni wai, japo walikuwa tatu Kuna wai, jafarai, wa mwisho walikuwa ni nyandu Kukumalaya na mwita icon Hila wai wana mwita jawote Enajifanya temju diamond Hila na namba wameise mtangote Juzi alikuwa na Saigon Akadaye tome sumo wote Hui dem shai ya na namba adi ya oten Jisa na vyoishi ye ni simple Hila na weso kumilike diyo mi dimples Hilo jicho haki kwankalia Mikasikia izo ashai kumchumbia
Business
Kila memfata mradi ya na status Basto chaguo lake Hataki wana usafa Na kama underground basi ya wezi kuwa nae So lazima wena chapa Hauni star ndo uweze kuwa vyake Na kama unatama Utaja, na lazima utakuwa wake
Machahidadi ya mabwana ye ajui kupana na awezi kunyima Uyo, ata mika ncha kijana kajua na mana anapenda majina Hila, she's beautiful Uyo, siyo mchoyo Uyo, she's beautiful Uyo, siyo mchoyo
Wale
Uyo,
siyo mchoyo
Mabwana ye ajui kupana na awezi kunyima Uyo, ata mika ncha kijana kajua na mana anapenda majina Hila, she's beautiful Siyo mchoyo Uyo, she's beautiful Uyo, siyo mchoyo
Anyway, but we love you ladies